Ελεύθερο σου κάπη, μάλιστα.
Yame ana filti genendi sukabe sini ana garta gese ana ja lotowade ton tawene kaaji gon de gorongol suko kanyi gidra mudum jaadi lotowade ko faddi hore makko leedi yanda den won ko hore makko fi e hayre le gorongol ni woni ko hore makko fusiri o yaltay kasen
ne plus sorti
dun do tagete sato e le wattu toboji ono sedi kanko litna kullel jango kita horojo protection civil banyagar nokudo yimbe na jolo sanne den no yala sakade di do fratiji di e wattu toboji sarabe nokuji hono banyagara baflabe san etumutu na wada no dango bangal watangul hakilo kabar mudu
suka bene ni tan jopira tawene be kani haybede wattu fu to be jifo na hani watene da hakille
ya en
wonko takitete ko mitte den hareube heube baawa yaade gorel tawe njaada e suka e mubben hanane suka yoldo ni meden darte suka be kaybe patinjali gori di na le mayoji di
au niveau des cours d'eau
pratique ca kuteji gondi do mudun ana kewi e baawi yolaade nyawji ana baawi nangude be hono buballa na nyaw kibbe nenno be kani haybede
comme ça tout
yo watti tut l'école uddama nenno mede mila sarabe ana kani haybede suka e mubben wattu fu ngatana be hakkilo tawe goni yeso mubben
gulde protection civil banyagara ndar jamare ngone ton martinde kumpa no yawiri gulde mabbe kambe protection civil soni be mati kabaru yolgol sabi so dun jawi martinde kumpa non durno yimbe len bawi hisede don ko beedi wiide letna kulnel jango kita horejo ndedo gulde protection civil banyagara
on demande au parent
ndar e sarabe kayba sukay mumben min ndarte jamare de sini wonko mati ko yawi nodda sapeur pompier en gombe le ngendi jama ila nyaloma ananda ni notade famballa himbe
pour vous aider
haybugol sukabe bangal fratiji yo jati hakimabe e wi honjotobe do en timata yewtere meden sukabe mali yo enji yontro warore
yewtere sukabe mali wonno